Kampuni ya byempuliziganya ya Airtel Africa eyongedde okussa ssente mu katale ka Uganda ng'essira erissizza ku kulwanyisa obubbi obukyase nnyo ku bantu abakozesa emitimbagano n'amayengo ga intaneti. Ssenkulu wa Airtel Africa Sunil Talda bw'abadde ayogerako n'abasuubuzi b'amawulire abeegasa mu kibiina ki Uganda Editors Guild ategeeza nti Uganda kye kimu ku bitundu by'esinza okutunuulira mu kwekulaakulanya mu byempuliziganya. Ategeezezza nti mu mwezi ogwokubiri gwokka omwaka guno nga beeyambisa tekinologiya wa AI basobodde okukwata n'okuziyiza obubbi obusukka mu miliyoni 2 n'ekitundu mu Uganda muno mwokka.
Africa is still have 2G, 3G, 4G and now 5G technology. That adds significant complexity in our networks, and what therefore is required is large number of digital tools for us to be able to manage our networks and serve our customers better. And we've made significant investments. Today, it allows us to proactively understand where our next our customers' experience is getting compromised.
Sunil era ategeezezza nti bakoze endagaano n'amakampuni amalala ag'ebyamasimu basobole okukuuma bakasitoma baabwe nga bali ku mpeereza ennungi eya intaneti. Mu kiseera kino kampuni ya Airtel eweza bakasitoma basukka mu miliyoni 18 mu nsi 14 wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa.